Zulu.
Now I'm a kwenkwe kefiki, azucele indawo kum. Habe, habe, ngabi mishola nale. Now I'm a kwenkwe kefiki, azucele indawo kum. Habe, habe, ngabi mishola nale.
Wela milali inkwenkwe ndayibetha. Mina ndifuna umuntu uzongidina ngoba ngiyasebenza. Wela milali inkwenkwe ndayibetha. Mina ndifuna umuntu uzongidina ngoba ngiyasebenza. Divilezi nkwenkwe, divilezi nkwenkwe. Kunini ndisicelela manje zindiva, awu manje zindiva. Zizozwa ngeswazi ngiyithela induku mna, ngiyithela induku mna. Yini ngathaba visisi, abazi nginochuku nami, abazi nginochuku nami. Buda yami, awuthi ngikutshele le ndaba iso. Bathi ke mina ndilwela isco, ngizenza striker njengo isco. Kodwa kabazi kukuthi manifike eklabhini ngendimi ofake disco. Izinkabe zinkulu zithi sho, ziyandisaluta. Abanye bona ke bayandishuta, bathatha amapik. Uqathi ngiyakujuta, come on, you know I don't lie.
You know I don't lie.
Mandifika ndenza,
mandifika ndenza.
Buda ke yami uyazi kudala ngishaya imibutho. Noma bengeza one by one ngizobaqeda.
Now I'm a kwenkwe kefiki, azucela indawo kum. Habe, habe, ngabi mishola nale. Now I'm a kwenkwe kefiki, azucela indawo kum. Habe, habe, ngabi mishola nale.
Wela milali inkwenkwe ndayibetha. Mina ndifuna umuntu uzongidina ngoba ngiyasebenza. Wela milali inkwenkwe ndayibetha. Mina ndifuna umuntu uzongidina ngoba ngiyasebenza.
Mangabe nifuna indawo yokulala, indawo yokulala makwenkwe ke nditshwe ke yona. Indawo yokuhlala, indawo yokuhlala. Ifuneni kwelinye ilali ayila. Nekeleni kudazinkani la. Uzothi fi emini ba, benza izifiso ngoba ndiyi-star. Manje ke ngoba ndi-boss boss, imokalayo no toss toss. Ba pen you playing, pen you pause. They run away in the fucking nose. Naba ke banye bengongqoza, abafuna ukudansa best-top boss. Ngithi Zulu dlala bazodansa ngi nkani ene bazocwala ke nibukeleni.